Oya sister do, kwanini wenzio kwangu watoki? Jibu mahaba tu, au nimechanjia dodoki? Sio handsome, sina mwanya, sina dimples. Uso hovuti, ngozi imejawa na pimples. Nyakyusa piwa toka Mbeya. Ningekuwa kwani ungesema najua kuchezea. Au kisa ni rapper, na wakamata kwa michano. Ama itikadi nilivyo data na misi mamo. Nikiweka imo, bila nta wala mate. Labda ndo sababu kitaka kujua gusa unasi.
Kama bozi bozi ana, bitozi bozi hana. Bidha hadim kwenye kiboksi, folks wana bana. Mwacheni asome bure, mwalimu mkuu mamake. Hip hop shule ya bure, teacher mkuu sio mamake. Ficha nyege kwenye jake, bwege huna make. Zima taa zote za mtaa kwenye sake. Natega metego mingi kama mbishi gusa unase. Kabla ujakata ringi cha msingi ni kutakase. Step on the step, this is life for show. It's not about the mix step, so don't stop the flow. Piga chini mapuzi maujuzi ya melala hapa. Actress wa bongo movie wa uzi mpaka waonyeshe bapa. Sina shaka hata, yeah. Na ukitaka kuwa high than I, it's not simple. Siwezi kuimba na inai, lizi ndogo sina
gusa unate, wezi kamata chaka. Unajaribu nifate, mimi paka. Doma na panya wanafahamu, yuto ufahamu. Uone jinsi na vya kusaka.
Shit.
Na sigari halali ya maharamu. Na zidi gawa utamu, ikiingia wetaba sam. Mevute siya kari na steam. Ni hizi rhymes, nipo digital. Zebe gamuzi cha star times, ama super.
Super.
Shiangai ni kitu nyota na sija chomoka. Huku star mina kafungwa mota.
Yeah.
Wanaogopa kinyona mioi na sota. It's your boy Kipe, you a favorite smoker.
Yo, hey D. What's up L, Big Phil, Big Shook, Big Popa, Big L, AM. Ambone masongwe majaribu sio mtaji. Kaza mwana tusonge MP, achia dundo. New papase, pakia mate, yani gusa tu nase. Vaa suti, moka, na tai tu pia. Msingi pesa, muda sipotezi karupia. Wamesha jua, sindo dawa yao. Tamaduni, tamangumi, mime si weka ngao. Dema kiwa biggest in feel. Labda awe na techniques zenye akili.
Nete Z, tre A, tre I, tre I, tre D, Y. Miti ndo mpaka una relax. Una lean back, inavyonesa kabui box. Kwenye heat track Flow Biggie, Notorious. Nete Tupac, laba staki sifa nita zipata ni kifa. AKA, sijani sana na chano lana. AKA, nifani bana ni utani sana. AKA, KYMW, kiboko ya MC wako nite JW, tis it, sishuki kama diesel. Mina rock nation, hash to the
usa unase, susa ni kupake. Anguka ni kudake, mapajani upakatwe. Usivute kamba hii, wala sigareti hii. Usijute we kutokuwa mi kuwa MC. Mistari hii ina HIV. Ni hatari ikikupitia tu inakuwa RIP. We Babyloni cheese, mkopi Babyloni whiz. Uwe Mamiloni whiz, tukupigie tease. Kazi sio kufika kazi, kazi ni kujua. Nilipofika kazi bumbuwazi kwa kila nae nijua. Anaye nisikia anataka kunisikia haswa. Kila rekaribia na mtinja kwa kinasa umauti.
Akili tembo na mwili opanya hamjui nye warembo. Dakika kitendo kama ready, the condition is body. Wacha kujitapa mshikaji, hizimishe bajaji. Day nakalisha paka tembo, niko real na wakilisha young nembo. Nite Jogo aka ngoma draw, na wafanya paka so bushman so be sure. Hizi ni kukuru za kakara, napandisha steam kama mizuka ya sakala. Miaka mianane hata chembe hawagusi. Hawashiki hata mapene, wanaishia tu matusi. Majina mengi wanajipa, wanapiga makelele kama tuku pipa.
Line ziko deep, zao ziko sharo. Kispiti kila neno hautaweza kuziswa.